6.3 FM Shia 104.5 affiliate to ha any drone me and sa Facebook and YouTube ka ho e bra so sense am hodo ansam twofo atem penting kwa mantam du sia ni nyinamu akwase sa ba masam samfo asam kronye any anwumre apesma kafo ye si adwa ye si ni nyina akoso de agu badwa srede don hwere ba ko e dia mawo ani samadi badia dia ni mu bi ni sey e be ko asim breku hyehyehye anwumre nkra firi wa ba no den akwada a wanya mfrinhyia nkron kwabrane asone mu atwaneti na kwa no mu dina gentutu ama meka sey wono so afa mu atwananom siedo e be ko ni akwa kwa jinkire mu sey yampa sey wanya twananom siedo na sey bia wonam kwa so a wokro
ye be ko mfimfim mantam ne ne mpotam na mpanifu a ehwe atorenchema boafo so de atudu a kire mu sey ene ye wa wo den esi ba bia nso wo bia tami kuchu wo ba be dwiregu
Mampani abedi achile professor na anajen opoku wajiman. Eni ya meka say love jacket hibi. Wabuwa buwa na onibuwasu mpima henu. Wasiwa mamfuwa aja. Okuma eni ya kura. Wamamfuwa kwa huchile mungu honu wanye. Na aja sebibia niya. Wadie kwa usuwa kwa kudwesu uja.
Ena anu wada mampani John Dramani mahama kwa PM wa China di kwa tu uja se. Wehedi hiwa adie ni chinya da chibi ebibiri mha. Yebenye mampani no yoba no eni ya enei. Mpenifuwa nimdi wa mnyosemu. Edu anuwa tunwa ubetimu nsemu.
Yo brofu bi yasi wifli causing financial loss to the state asa washa da no ma man na boka na sa mra no kura no ye kan se na tie na se ye de bon ye de nyantam na se odi fonso amfinhia se na ukomu lawyer fo chire chire ni nyina amanwumre ye be bam agu ho de amao
Alan kwadwo kiramaten kane na ye from movement for change enei empenfo dia tudwa e kiram se se de e be free movement for change you e be ko party na ye party bayi eno so mu nsam wo bet na nwumre
ye be ko sentimental crop ko masim so kwa kwaji bia frinhira sense ho so yabo bia no kufu e de brown facebook ni youtube kaye ho na nwumre ya so nsam de na mbra be hwani so ade akwadam frinhia nkro ba pa na ho hwa bia kwada ye ni tira hwe na ni nipa dua no hwa na awre ho asefe mu aya Na kwa brani odi se nyambrasem ne yensa sonu mu achese yedina gentutupa asida piasie nkoma MTN wose men kan kira wose men saka promo no temu nya tro enipa babura pem ana wo munyina nya sika ni bia se omho efri anwes is coming 200 cedis e cash ani obi age brand new yellow busy bi rotes ye dia som enti enamu nyinu akase bonum Kanaho and ten shortly on Facebook and you may ya osha na o share anodre nanso yebe miya yani yebe bribrani ni ahwe awre ho papa sheshe ye tubrikani akwasim breku awre ho samuasi awre ho samuasi akwada wanya mfrinhia nkron nipa bonfo bema nipa bonfo akwira kwadai na se de wasi di akwadai aya no twetwa ne se twa ne kon twa ne mu na wo de bra Facebook live ubehunu wo binim de akwadai ye ni pabonifuwe ya kuma kwa dee ya ya na nkira ya nseka ene se diodia nyambrase miso enya diyesi wanya nitredidimu wanya tibia huyano papa afredamo wano ebutu radio fosu ya nkoi na afred wani chile mchile ye afred chile mchile ye na eba anisai
yo obi sadie ote ya jeta unho giru o peso wa manfu wanzo sumbe fene sapa pepene yanzo ya te ya ya unho giri ya fisa abe kwa question sani ibusi ya weba anisempo ena sawe husu mu isiye na ewei mu ena yenya enkra se awre husu mbiye si asin bruku na etifo ebe kai na mienfo mu nkwe chipi ya ebe enfi mienu miensa echili ni obetia na yesi yekun ubida ha ya kini imu ni amako yekun ubiwa ha ya kini ti ya kini mu mienu insamne tu watu aswa anu niti kwa mapuuzi ya jumanidi ya humatie ekwa tiye district fufro ewo ho asisi omu wo omu ankasa omu district police command wa hwa sani ya manu eba fumu afi nae wa hwa yeti ya yeti ya kwa akwada ebiti ya wa honu na asembe ni nite ma central phone ya puzi fuji na diechi asembe ni chili ya na diya kwa ba ya ni hifimu kakra aba ni wani ya eduwe ni hubi wa kakati ya sibi ya wachese ufi ya usi ni oma na bra ufi na ana ase ne nitwa bibi asɛ nsɛ bidda ejo nipo bi asɛ obi da ho na nsa apim ho baabi na ɔkɔ ne chifie ni yi ɛnti wo ɔkɔ ne chifie ni no hu ze da bi asɛ akɔ da bi da mu gye mu na wo twɛ ho no wo hu sɛ yɛde sika to ne munum sɛ sɛ bimpa bia sɛ yɛku aboa no a yɛde sika no atwa ne munum asɛ ti na ntumi antie mfiri so afei wiyɛ no firi nkyɛn a yɛtwa nsa no ankasa nabakɔn no yɛtwa baako afiri hɔ ɛno de ne ɛna hɔ akyɛ sɛ akora no ɔda mogye mpa ɛwɔ hɔ a wɔteantiam sɛ nimpa mmra nimpa mmra in fact ɔteantiam nimpa bae na gye sɛ akora no deɛ wɔyɛ nyame deɛ tiri deɛ mfiri so ba ne nsa no deɛ yɛtwa baako ɛde kɔ bat ɔkyerɛ sɛ ɔbɛgyina hɔ no hu obi akyi sɛ sɛ nimpa no ɔɔkɔ nti ɛma mu deɛ ɔdi akyire kakra na ɔbusa sɛ obia mbɛtwa mu aha obia mbɛtwa mu nti wobusa no wobusa no nkɔfoɔ kyerɛ sɛ ɔsimosi ne bɛtwa mu ha siesie ɛyi na ɔdi akyire akɔkɔ pie fie bi mu na ɔkɔ pie hɔ no aberanteɛ bi yɛ hɔ sɛ yɛfrɛ no agya suo na agya suo no sɛ mpa aduasa wayɛ ho sɛ bɔdɛm ani tie bi na ɔwɔ kurom hɔ nom nti ɛma wɔtoa aso kɔɔ hɔ nom na ɔfrɛ nimpa mmerɛ nimpa mmerɛ na ɛsɛ mmeranteɛ no bi aba hɔ nti ɔdi akyire kɔ na ɔm so nyinaa ɛdi akyire na ɛno na ɔmokɔɔeɛ agye sɛ na aberanteɛ no akɔ akɔhye dɛm nti mmeranteɛ no soso ɛkɔ buuku no ani mpoma no ani wɔ akyire hɔ sɛ ɔmokɔ akɔhwɛ sɛ mpa ɔhyɛ dɛn ɔno na ɛdi sɛ ɛwu no a wawie adwene akɔhyɛ dɛn mu anaa nti berɛ ɔm buu mpoma deɛ wɔakyire windo no wɔakyire no hwei mu na ɛsɛ sɛ mpa aduasa ɛsɛ ɔte hɔ a ɔno no akuta sikamoa a wɔatwa ne bɛrima ne sɛ mpa aduasa no ntɔhwɛ no nyinaa ɛfiri hɔ na ɔte mogya mu wɔ dan mu hɔ no mu na ɔm so sɛ wɔatwa ne bɛrima atwa no ntɔhwɛ kora ate dan mu hɔ ɛne kwan ɔmafa so no na akɔtwe no afi dan mu apii na wɔabɛyiyɛ no deɛ nti ama akwadaa a ɔnyɛ no bɔne bia wɔatumi adi ne sɛ awu no wɔba abɛkyerɛ mu nti ɛma mo bu pono n'ani yɛ sɛ ɔkuta sikamoa nso hyɛ dan inside hɔ a ɔte mogya no mu nti na ama hɔ kɔ no ayɛ den kakraba ne nyinaa mu no ɔmokɔɔ hɔ ɛma mokɔtwe adi ne piiɛ na ɛberɛ a ɔpie ne dɔm sɛ dɛ na ɔm ani abere no obiram sɛ ɔkuta wɔ mu nsɛm kyɛɛ nti ama ɔno so so wayɛ nyame deɛ
afeiwodeɛ sɛ ɔbɔdua mu kakra nsa asɛm no ɛyɛ werɛho ɛyɛ werɛho paa ase fem na duru baabia na asan yɛ asɛm sɛdeɛ kakra facebook yɛmɛka ne sɛ yie no sɛi nɛteɛ akwadaa no ɛna ɔda wobɛhu sɛ yɛde logo no ato ne minim hɔ kakra watwa ne minim aberanteɛ no atwa ne minim ɛna watwa ne nsa no watwa ne nsa no bonkum no watwa firi hɔ ɛna asɛ sika no ɔsan de twa ne bo ne ne yam hɔ baabi na aberanteɛ no nso ɔmo anyaa no wɔmo asi naboɔ kora kyɛ steven ama ɔmo apaapaa ne hwewa nyinaa na alfred na ɔmo se n'adwene ɛnyɛ
in fact asɛm no siiɛ no sɛ asɛm si deɛ a ɛbusabusa yɛ na ɛwɔ mu na ɔmo kyerɛ sɛ aberante sɛ mpa aduasa wayɛ no ho bɔdam ani tiɛ hu sɛ nimpa no deɛ ɔtumi ɛhi anim ɔma no nyinaa hu sɛ sɛbe n'adwene yɛ wabɔdam a sɛbe ɔda bɔɔla so didi bɔɔla so ɛneɛ ɛdin sɛ nimpa bɛbɛn no but ɛyɛ sɛ bɔdam ani tiɛ a wosoma no kwa ha wobɛtumi akɔ aba ɔhwɛ fie ha kɔno nim kookoo ma meyɛsɛyi a ɛno no asɛ nimpa no adwene hyɛ da ma no so yi sɛ bi a ɔnya bɔne a wobɛdi nti ama ɔm ne naa nate kurom hɔ aha nti ɔnenam kurom kɔba te sɛ deɛ normal human being ɛnam no a but ɔmanfoɔ no adi ho adanse saa sɛ n'adwene no sɛ mpa aduasa ɛnhyɛ da ɛnyɛ 100% saa nti wohu sɛ saa afoɔ no so deɛ wɔ mu a biribi tumi nom na akɔfa biribi aba nti ebia no na ɛbaeɛ a saa awerɛho sɛm siiɛ na asɛm siiɛ no akyiri no a wohu sɛ wohwɛ bɔde no sɛde no a wɔka no ne nsa no baako ni hɔ nti ma apolisifoɔ baeɛ no ɔmokɔhwɛ ɛdan no a aberanteɛ no a ɔmo susu sɛ ɔno na adi sɛ awu no a sɛbe ne waakutwa ne bɛrima hyɛ dɛm hɔ ti mogya mu no ɔmokɔɔ kɔhwɛ sɛ bia nsa no a ayera no ɔmbɛhu anaa but ɔmokɔɔɛ no ɔmoahu nsa no wɔ hɔ ɔmo akyia so sɛ ɔmo fɔnnaw am ne wokase deɛ menyanya ntie biaa sɛ apolisifoɔ no ahu but patrol ne adeɛ ɛkɔ so ɔkurom hɔ ɛna ɛmu mmienu no so deɛ apolisifoɔ no afa mmienu no nyinaa infact na mmeranteɛ no ne abere paa sɛ daa bɔde no koraa deɛ sɛ ɔmaɔyɛ sɛ sɛ ɔmobɔ kade kɔhyɛ fridge mu koraa kɔhwehwɛ mu sɛ sika nti nka ɔmohye ne hɔ a but polisifoɔ nso se sɛdeɛ ghana mmeranteɛ no ɛma kwan nti ɔmo agye akwadaa no mu no ne aberanteɛ no ɔmo so susɔ no na ɛyɛ saa no mu no a te sɛ wokuta wɔ nsɛm akyi nti ɔno so so ɔkɔ no bɔfoɔ nkyɛn no ɔmode mmienu nyinaa ba asemfo so a ɔmode abɛhyɛ ɛyi fɛnsɛn fridge mu a mohwɛ na ntutui bi ɛwɔ akyirɛ ɔmayɛ nti obiri wobusa werɛ hɔ sɛma na ɛbɛwɔ yɛn ɛwɔ asemfo kunu no
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now, whether it's creative, local, or critical. Your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hey, na hakura de abrantia no pamprobies yo minim se ye dia won ye mu o mede a wo ba bia ne ntohwe no wono ne ne dua no ho ne ye dia won awura fo ma se de ya bona se nu ye mu utim se kromofo abufo be she o mu pa na akwada no ne maami ankasa ewei
akwada no maami wo fie in fact na question is binister at that time was em si ye no se school fo apon kura around midday after midday news ho e kono mu ho se school fo apon kura e bia ona mkonwa so a wo be fi in that time no na kura no wan ko school ntino ho but na no yi ni se akwada na nko school sa and there kura na nko school ntoma mi che se osman kura so nko twade emra nte mu wa na obidumfo bibi na so tri se we hu body bia se mbie sikurum na se de tie no so se na kwada na ato no ajeso ko ya ko hu to ma mi wo ho pa Oma mi obri po.
Oh.
Oje za akura anu wenye na hiye zidiye. Bado ujine KG2.
Oh.
Aya se oku skuwa. Ni hume suya no. Ibibi kakra.
Oh, from.
Ntema. Ha, ntema. Stila anu KG2. Bado nru anu. And then we ntumia nku sku. Nti mzo oku kuruma kwa tadi yaba. Ana oku shia ni mkwenye usa anu.
Na abranti anu ofri kurumwa?
Abranti ni vikurumwa. Kurumwa foche se. Omonu omwa neti. Ndi bimukura kasa anu webye. Wayano hon bodam enitie. Bodam ni anu no. Otunuko kurumba. Ebe. Ebe biye punu tupu na echi kwa dadi ye. Neze, umuza na ajino no ye hidi ye, but ono maa na echi kurumu hofri huwa wa eno humbo demeniti ye ze, ejesu ya na umudu fwe ni kurumu hontibri. Uwode obo ni diye ejesu ya ubiya abduza dodo na
eni
mwa mpote mwa honu.
Nache sa Fred, woy obiya na niye fie?
Oh, woy obiya na niye fie, obe biya teti ho ekro, onye akwada, onye akwada.
Well, yeah, can you say yeah? At your force, what kind of Facebook and Kabuhunu? And yeah, I as I'm Cassian, as you know, Alfred, a simple cool and Cassa. At the end, a cosu, sunset, a woody basa, say, oh, one be a pure, a castle will be cocoon with your bankoons, a mammy penny moon, cocoon room, and all kinds of just a sissy baby, a day. A simple cool and new
crowd as a woo, I see Jadim and I say, Bibisa. A very cool place, I ever say. 2018, and on one of my district first, no, na cane, I think of no, na I think was in a year him crew, a horse so come But 2018, on the team on one of my district, I think we could hook around a year to the capital. In fact, a simple two quansua and Kakaka Kramgusua or more at the aircrow. But the M1 said, Toda and Sarah Husim, we a baby see, said, I walk on a year back, I acquire no answer. Na do baby in fact ne kuruma ship I do baby the net what was ni say current na ma on meti police station wa patrol no course tro e wo but we dey see who said the ne edikan e sisi no we be ne nimpa no ye kunu bi owa ye trinity ne de ko e bi owa na ya pai ne yim ye yini yim ni oma na ye de ko e bi owa ye twa ne ba na ye de ko ne ade nti no no see ni see na nko fo rezi e say o we bi ana Ebimu ede kwa yenya nkuma di ntina mwa mwye sasa kawane obidu kwa jisika ne hongkono ba. But the SCC, but for some time now, that type of cases are not ebano. Baya mchimi yunimi yenseni, ENTV. The SCC wini ye, bode meni tia onono, yefansu onono kwa fona tikrum unzu wili onye hanfo. Ena, wakudise uwe, msisi onna. Could you say we into winye the normal ritual killing na ye suspected bribi ye kono ba wye bode meni tia. Ono no mo ne no kurum ha obi eni na na we kudisa enya menasem yi
Alfred mo ene amane a hwehwehwam wabom ne mo masem ewo mu no na ya re hosem e ya asemfem sem mo bibia ni a ebeba na ya beto aso why
me da se fi obi
Alfred amo radio fosu manager no de asie e wo asim breku anwumre yi wo de oba Facebook live abehu no e ya re hosem asefem sem da so da ho oba obehu no bi
Raha.
Yanfri araho semimu na yantensensem fufuru ma medu konfimfim mantamu na panimpa wo konfimfim mantamu a atorenche maboafo mekyre nadmo wodom wono eye opani Kwasi Daud ene ne wodi atudwa ekyremu se ade abako atiti wo mayi pa yensuyire na ensuyire no yetimamufo no a na yekofa ba yankasa ene yepoto a ne yesa de agbom yewia ne yesa esu na banyo behoyo banyo behoyo ebene se ya wo ekyremu se nadmofo ne huna mane ene ye matres emom anwa siyesu akwa ne siyesu akosan se nsuo afatimamufo ne nem wodi atudwa de adesrede ekwa ma ewutu senya abato mpesu ya so pengina wano ena atorenche maboafo wodo mo ano enyo no ko Assembly ni nyina nkamom na adan ahodu atimamufu asobra chiasisiasi ensuo kwan enkanka okrudunzuo no wo mosisiasi wo no wo mumbubu ni nyina ntugungwo chese wonyi wo twi enyi adoa wo ye panyino wo ye akwado wo kyerem se de hia ne se wo mabu ade na guo na eno no wo kyerem se eye 50 feet eh wo mosisia firi nsuo na no ba the tape measure eto ho baako mienu miensa kwa akwado 50 na free 50 no ehono kwane de ewe ye safe nanso no wose within 50 ni mu de a wapani Kwasi Daud kyerem se empanimfo onwire ni nyina ntum se da beya enkofa torenchem kase bia emre yense wo man
suru atwa elira eli ba ko kwara ne bwa nanso e wa profa still I was sit down with you no kana mbaso shwe se 15 meters from every river source e papa zone na bufu na wofeso eli kwai se why any development ever 15 meters away from the river when you have Crystal Junction young chemo I did left from home young chemo of a baby I arrested it for the Landyman restaurant they have a car refinery so cool who could do who could do river the bridge there on a uber who open way sleep down in this time in elected we are in Sunu Sudaha area now man from would be a group of one make us as it now you know it is in the law say 50 meters away from Isuru any person where development here or where consider it so as I said the municipal disaster management committee on the NADMO what could not why demolition and who may hear say you go down and you go film what about your stress you got a severe since you have a China Lipa no property no every auto you can see better and a man for that so you know you may have problem
Nipa ya tene ka ukwa mfimfi mante mwa turenche mabu wafo penipa wadwa mwanu Kwasi Daud ena watene kana uwe ye ena mnasebe jani madisi ya ewo ewutu senya east abatuwa mpesu ya noso ma mina hako yo enso kasa ye enu wechile muse wanudi adesiredi enu wadetu ni mamfuwe ni mkanka adisi ya waka aswa se adabraka uye fi uye enchichiri ense poletin bagi mungu tuntunsuwe ni enu kwa danchain gata gata hudua edam potemu ho duduwa nuwe sisi hewu mkwa bie muno emu poletin tin bags emche se enwura hudu egum no akyerem se ne nyina kofa nsu yiri ba ti wede e adesrade e no de kwa mane manfo se wonya sasu ene ban no
ye ma ma somo no so e wa sabo so mo bo aye na ye somo na de wi amba bo aye ama ya somo mo se se data data e wo mo nche no o se mo make sure se mo pa bola e nkubo ma data ni e cho ni mo na se o te data ke se bi cha e wa sabo cha wo nya because disaster PSCR say a car war na coming na car management na car crash point na na this year I am celebrating the disaster month no year because e want to say that is constituency and na car show no say in show a car and na disaster be ba ye nie bi and na ye baby e wo e be ba sam it e na ye china ha ye person your lunch say we want to say your big disaster a free cash one say in short culture in short and for beer say accident this year and for beer say a day be cry and share you himself they are ways that you bet to me and reach into that area fast now you to me and do channel
Nipa ya tini nkain ayye mashebe jwani ma adeshi ya ewo ewo tu senya east aba trompesu ya noso nene ena wuti yeyi
na ene dakuro ya yediesi wose atu yanchem ene mu hawa ya adeba ya shahumfa yedi huwa fida ya hafo anonso epie ho ewo half mantem no goso eye kropom enam so mapanim pa wo no na torenchem bremu aboafo woda wo no ma no ho nana adubonsu gabriel ade atudwa se obesere wo maka bi wo mu e wonpotem ho se wo momwa wo no no mpefoto onto ho no wonfa sika kakra ntum se de beya ho bia ba obeyere ntem no aso anu wo se wo no wo hoi atorenchem bremu aboafo kapre kapre friend de tokro demokra omuni bi bbc agese ka kan yani akochiri kopenio man kofa wa afria ansa no matimi abom ho so akoboa manfo de aduro no empenisi eto apentiane frɛ banu susu amia enti se de tie bia so bia de sa be hyase no ikakra boa no munya foto a ha obi ba kena obi de beso anu no bia ho har no
torenchem a sisi wo miamia ne nkronkronkronkron so no eman entena ho ema ensi ansa ansa ne abebo ho dawuro ema yemane ensi ansa ansa ne abebo ho fotoo nie ntoto nsre ankrankro kro oman ona ye ona adwuma omo a ekan bi ewom district assemblies regional coordinating directors ani coordinating councils ni nyina se omo mra nie nyina ye nkambom nie mo ne dawuro se atorenchem de oyeda ebeba ne mom se ebetena ho amena ba ansa de ye mo dawuro ndie dikan de atoso mienu ade ntina yenye den yempe fotoo ana yempe fotoo ensi ho bia meboboa na fotoo na edibu abesi ho no eye se se ye di ejuma bia yemfanhyem se atorenchem betimi aba eti se ba fotoo ne nie ne yade akobɔ eho ba
na dc nadmo director an aw wa hafo mantam num opani adubonsu gabriel na no si yape na oba ahema wono oyey goso man hema nana fiase wa oba pa nana aditu twa se obesere omanfo mpotem ho se womunya hweyi woni oma bi ndi edikan ma womututu wura basa 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 mfa ngu oh wotutu buabu wura na de kwagu ba bi e kan wona kwa kwotua kan otua kan no saape enzuo tigu ya na be yira fa wodan afa omom sisi adan sisi asisi sinsuo mu no so omunya hweyi ma omoya makwan e ma wonom sisi adan sisi nsuo kwa ye bretu ya jatu omu obi amfa mfidie nkosim nkonkotu ngu eye nyoma ase wo ye a anana ma wo tu a e di atore nche mba ne biro no ntobi ahwe so betwe ne ho afri ho
ye ne a ye hye ti bo ye ho ban and the light of God edum no ne aso edum ne aso sa bibi a beso kendo ma woni na bola ye hye eduku gate munyi na etimi di atore nche mba because e hye yiri ne se bola na ntimi akwa a ne se be mfi a ensue ni timi yiri ba wo
Enchai na mampeni John Dramani Mahama kopie mwa China wabra niye mampeni mfuwa wawi ya siko shia ye eja didi wa hong kwa mwagyo ngini wa hong tu wansafre mampeni John Dramani Mahama odine ni mwenyam kopie mwa jume diye nwasye na wakwa ya mampeni ya kwenye wakasa nwa ditu mjechire muse washa adieni di wa adieni chia wawajidie mapapawe ni musa daachibi daanchi ya mkwa mebino gana ha yebenya mampeni na wadikanya wabaya ba asami ba ya mampeni di tufamwa pe ene abehwe gana wobi ahyase ka ho asem emumpanifo mu nkoda ebi ehunhu adai asema wo kan de ase mampani John Dramani Mahama woye endorsement yo woye dia ma professor Jane na nopokwa jiman wonu akasa bi de kire na asem yani pani bia eba amonyosem emunkomodi na adwuma bobi wo mpa Dr. Bernard Tutubuo hen edi hun komo na ansa na no ensem mampani edi tuja ewo China no eyeni kan kotiemra.
Ghana remains steadfast in its pursuit of gender equality and the empowerment of our women. Under my leadership and in my capacity as the African Union champion for gender and women's empowerment, the government of Ghana has continued to take decisive steps to mainstream gender across our national development policies. We've achieved historic milestones, including the election of Ghana's first female vice president and the unprecedented appointment of women to leadership positions in government, the judiciary, the security services, and key national institutions. These are not just symbolic gestures. They are deliberate affirmation that women deserve a seat at the table of the highest levels of decision making. And I am confident that in the very near future, our women will break the glass ceiling and there will be a woman president of the Republic.
Enti asamwa mampani John Dramani Mahama kan yen ena empenifobia wo memwa shasie kasa fa wadom kasee eti simne yese da bi ye be kompanifo wa dwuma bobio eba mamuo mu nkomodia doctor Bernard Tutubu ahe enye kobuso panis opani asamwa mampani na kani o ebinu mususu se asa wo ye endorsement dia mo no ankasa bi dia chire ena doctor Bernard Tutubu ahe edi tuga echire mu se asamwa dia wo no ankasa no enhye danye no bebere san se NDC nyo kuwa mpenifobia kembi ya uom eti se ya ula kwa siya hoi enyo nukua uba omengu aswafu wa omengu mesuye nsemsu ni mwenye fuheruna idrisu seni pa mwenye ni wamuaka sase mkronu webi ntuanunu enye nungwa se kwa basi wabi susu se mpeni ya endorsement enye danya nungwa pi
uze membra na president uze abiji ahoi kwa siya hoi kwa kase yuna na enye na ju
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Na bi die chiri a wo ye oba no omu odin die oni hu djuma na omo kwanto o ese maame no ebe di atum na gana fo ebe di atum dia na enkrofo ahwe edi
Penny eba amonyosem si ani hu nkoma wonim de pa doctor Bernard Tutubu ahe ene na atye na dom kase ati Simon tno so ye ne gana de she di nkoma se edia bani o na ekoba ne se empo wo men oba eba be di eso se mampanyina ya ye krado ya ye wuradi ya ne baje hu emu nkoma die be kosai ye ntie gana fo ye
me ji di so se da cho oba so ye timi ahe resident because oba so ye resident ebe bo ahe enso ma no ema enyoma bi wo ho a ye enso ema no aisa to sin no yenso no ye tumi ejina ese oba ediechi ana oba peni die ni mu a ono so oye presenta obema gana so enso da chi bi ma omanfuro bi so omunti enka na omenhu se sana gana so ye de etumpon
for me I wouldn't say say be a mejiri se oba be president in the future what I would say is a woman oba be my president anytime because now we all have equal opportunity or equal opportunities na say ye na eko school kwa ho o pese ko oba say so whatever you want to achieve now obi enu obi people say oba and yes and I say bema yes so in the future no oba be my president a possibility
then ye nyina ye ba ko ne die oba onim die nko ano so obetumi I president why not obetumi am be president provided say oma am be partial no am be bibia ma say man in di bibia so dia normal yeah because man no mo no mo wo yen mo abada ye e wo bibia sa dia obetumi
wei eya Ghana for adwen kire ebinom adwen kire na ate ya da biam kasa adwen kire etse hwene obia ne ne de enti omso de e na watie
aha eya tom 106.3 fm nyuno si akase bo neket ni wasugusu wa wutie no asante mantam yo shira 104.5 youtube ani facebook ani ya infoni no guho a ya hwe bie na ja adwen kire no so ba na ya to akase ye so mampani abedi akire ya ne ye di ne ho nkomo professor jena na opoku ajiman ene nanu anu anu ene okuma anafe okuma kura ayewo oti mantam krache atoye mansini kuropon adantam mu ehwa ene okoye ne okoye ni nyina ya reho semadanu mende siye abra subonto ene na namsuo no soa ene dane yeman nipa duo no atim kokaguye ama nipa bese edunsia onum nyina bo mu wie sama enwotwe na omu omu dia mpanitimi yi onum nyina pie ye na akwakoye se ade ekofa baaye no nsuo no kaguusa na wo mkoto mu no wonu mu ni de friends life jacket bi atade ahye bebo ho banje onkwa na bi ni ho ena ja edi wonum ko ya ebi awuo ama akwakoye reho timampanya badi akire ena wo ye se da bi obekko na afi wonu manfo na akwakosu abia mpokosu mu abia wo wie ye no se wa ama no kwa e wo se otimi boa ma ena jacket no ye nya bi gu ho na o manfo oba befro subonto anase suhyen atwa mu a wo manya bi ahye ena nti ena de ane bo so mbe se mpimo ha no 200,000 Ghana cedis na wo de ap suo na woko nyo no nko a woni so afa be de akire ohwe ahyanko be de suo Joseph Bukari nipe ena fe ato renche mbrem abuafo pani a woda no wo mamu nyina mu major doctor kuyon wonu myenu ne koye na mampani be de akire kasa no se eye na rehopa se ade hie ba ku dunsia wo ma firi mu na de reho sem kese na to man suo o ma busua wa de hie firi mu no nyina yakọ
ya na edin eso so wo be nu den de aba ba asama ye betie no anya enye ya asam de na emom na ese ebisa ye ho se anamo ba na ebetu itina ese ye ba na ebehwe se bebi asam na esi no kra e wo hemfa enye da na e baba se ene na ye campaign na e de anwom ne asa ne ade eno mre wo ho na emom wo ye no wi a ni pa na wo no omo echeche man no susu no oha ba na omwo amane ba na aba nti eba ya we de de ntuma bebo mode ano na nyina ya bebo na ya chichi ye hu ehwire na ya hwe nim se ye ko ni sen me nua me ne se oba ba kan bebre a eye nhyehye a ye ko se wa ye se de ebe ya e dan a oha de timi ba to de bia oba bo hu ban sen bi bi timi ba na nti ari ahweye nso de ye ntimi nkasa edoso emnu bia na yehwe ye boy ho ban e kakran kakra
mampani abedi akire ne kasa ebawiye no si obesere wo mo aya no subonto no yi wo mo dea no se nhyehye aya ya to akwa mu so omo mfa so mfa nsuo no so ntu kwan no wo mbefa so pepepe se de ebe ya dachi bi sa to yire nchemu ebi ncbm
life jacket ebi ana wo te se me ka wunya nka ho we ni mbe beto bebi menhye ye besere pa ye pamuche ho Yenshe na ewo kwan a ebo nipa ho ban. Enti said am sister kan ya no say ensuo no so so no different kinds of transportation. Enti nka wa mo ye trotro na mo ye gbogbo ya ni ade won si nso no. Ko bi betine mu a na ya hwe se ko se bi. Wo she udu a na wa yi. Obi nso so ba na ono nso so wa be she. Enti ho ne besere mu. Enti ese se no su ye tu wan na mo. Na kakakre wey e wo hay de be ya bimpo be ba be ka ho
professor na Jane opoku ajiman wano aye mampani abedi akire nene ena hote ye no
yanto asoy na yenkonsem fufuro mu fimpim mienu ene adionu nan ena panim wokɔ mpp amanyokuo mu ane na wodintintiman pa wom alan kɔjo kire maten ene ye frɛ sɛntwrɔfoɔ bo odwada ta kire msa wate no sesei ye frɛ no movement for change ene afafantɔ ba ya ba nanim kakrakra ene ye ena no ada batɔ ekɔ fimpim mienu ene adionu nan die o na afafantɔ jinam dindindindie nya sɛmketɔ nei afafantɔ party dia betu dwa da bi enye party afafanto movement movement for change ala krodwo chira martin na de wadi abetu ye chino se nya me adomo a ya wadi de anim ya wo ba be free movement no akọ party ye se ei asemin ah eya no krẹ asa ye no krẹ asa nya no krẹ na hu na nam framam ene abafontintan fidie so se akọ ba ni adom kase ye ene wonim se ye de wo de ana de asem ye be kọ akọ hwehwe mu ahunu se sa na tie ni abebom matiefo ne kọ ye ene ja ye ne yura eye solomon wusu woro le kasa ema alan kwadwo chiremate movement for change ene ebuso opani so opani yate ne framam abafontintan fidie eda so se movement for change ni ba be fro se mo ba ba ene party ankasa political party and o chemse an adom for mo te ye nokre ye be free movement se sey ye ba political party mu dindindi disan se mpp ni ndc edwo man so a emfie dua sam mienu ni akire nie che se e wo mu ho ni se nti wo mu be party mu odene na obaji o man afri nkwazo mu
last year ye da no an se ye the party the back the party reba ya na mu ni kwa se se party nda ben the most party the party ni dindi sey Agenda, but you won't send the bread, the beer, Sibaba. A yabo, yer Casanina, here, young woman, Santa, for a long time, the party about Grand Cratan, DNA, Shaya and Cratas. And I'm inside here, your mouth to turn up with more. Yaw, what the dear me, I know, pump, no, 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 yeah, they are to Ghana for you and you are found to ma I'm a Ghana for F party law. You can say a bow party crow, but if we're a woman be any additional different in the idea to Ghana. And the first happened by so now a friend who any motivated for you now. So, yeah, what they did me.
Oh, Yawada, what trend are the Yawada Yababa? And to way Aya Solomon who's one Kasa, Emma Movement for Change, Penny Power, Dan no Alan, Kodjochra Martina, Wavian Cassini Busan, and Fimpim, you know, and yet you know about Troy Okoye, Adan Moyan, the party in the Prokwa from Konamadi Kor, a year, some movement, no, winning is an Ukraine, Tina Ibukran, and your man said, I couldn't say, and Ukraine. When Yan Kuan, a party national party, no, Sabin Predia Say, and Yenisakwa, and you may be a was worded to a personal, and to me, I said, I can come. Et nous avons mouvement, nous
avons fait mouvement. Nous avons fait un mouvement. You bet me agree and sign your contest election. And as I can what Emma, your leader, Roland, so you know, you can't be taught Alex and also be into the swapper.
Nipa ya tini nkani eye kasama fo edima Alan kwa jo chiremate ni movement for change peni pa wadano Solomon uhusu ni ena uti yei.
Ya tuwa bewe na abanyi sisampe nkuntebuwa basu. Wa uye juma abanda dani munu. Yebu ubebu nkunta chira wa maana. Diye sikea disha wa saudi ya ye juma. Wa yebu nkunta na ibo wa. Na chese wedwi wa maani sika ube demu se. Ebina akosu yei. Free se andisi abanyi ba yeno. Wamwa bo juma papa si obi bia wafo maika preno awurade wombetu tubuto moyi ne bewi ase otrianye ye yebe won konsa mwa koda afiase enu sunti ana amfri champion ene aduonu miensa sakra ne yebeto aba no na sembia ba beto dwase national service authority sikabi afankwanta ewo ho awura nipa bi nsase yasesa nsamandin bi ade agu wamwa ekosum num ade mu ama ehuhuru kunkunro ama ya chwechwo din aka homa sika omo afa firi mu se tie nie asam no sha se se ba no ane ekotwa banti oh ya tese ya de tabwato so court se me nka ho asem kra na mpani se nya da obeto abo atwa asuo fra da na mpa fembesi wo se ane se waba na ho ne nka ho asem aban foforo beba e beka ho asem ana mpa ndc baaye ndc baaye ano mu hwehwe mu no mse ei kwanchira fo pani a woda national service authority ano opani o sasi bentwi wane na bedi akire gift your salary mensa gift your salary mensa nipa mienu sika puduo pa afo mo sasi setie nie de di kan pani asibentwi edin ana ye wo mo ekosum din no odibi aka ho amana pu sekufu ama sika apie mu no opepe ahenum 500 million Ghana cedis afa gift your salary so wɔno nso sikapudu a yɛse ɔmfa nkɔ yɛ adwuma mfa nsom wɔn mu a ɛyɛ adwuma yɛmfa ntwi ɔmo ka no wɔno nso apia sika nyinaa ma kɔgu nkwanta sika korabea bi abɔfotoɔ deɛ kɔ akɔgu mu sɛ panhwam no ɔno didi ne dwa na kyerɛ sɛ saa nipa yi ɔma mɔman yɛ abɔka na ɛnra na aba lɔya panin sɛ asɛm no afei ne waboa no awie ɛnti mmara bi yɛfrɛ no willfully causing financial loss to the state ne yɛse yɛnte aseɛ nti mmaranimfoɔ nkyerɛm yɛnya lɔya Kwame Adolfo sɛ ɔnkyerɛm na ɔse saa mmara no sɛ yɛde bɔɔ na sɛ ɔdifo a wafia sedan ya na efe se
ariki ni se yedu wache dana ya maa umwa umani bo mke mwana saa koto na ewo punishment kwa dibe mao ini nafaku ina ya depending on your gravity of your offense ini ya na 5 years upwards kini ina depending situation ni circumstances umwa umani boka enche da nye ni diya na hundi ya nati so wa enche da sobe mo umana boka umana ane boka enche no no ya nye I'm finding you guilty kwa because you know upe adibiwa enwa jwisi ha umani chumebo but then yeah and you block by him and you're willful watch that generous and really different
one said that the ayana is wrong no chile musa no mom sa wo shada na se fakwa ye juma ni hon se wo anka sana de was asa wodi akwa kopem faso ama wa wo sika no watutun kwanta tutun abasa ni asre dia wo boa ene emra no ya na atemu no efe pa ni da ho chire mfire do abedie
oh ye ka se causing financial loss chese ama omae no abuka ene na chese cause financial loss to the country and our minor. And I willfully cause financial loss. As we say, what's that? What will team profit? So, my man, book. And you back here. Why had that book of man? Why you are getting so much of man book? Not a man book. And you know, willful. No. And I back on the city, a man book. But if you are watching, I'm a man book. But imagine, Jim.
Yes, wa shada mo mana boka de ne wanya fiase na kranya omfrinhia num ubetwa wei eye lawyer Kwame Adolfo abene mrem ne ne na otie no
enche bekwa sentimentem na DBS forcement country ose watitu su promo ne gusu ayekoso ne 5 to 50% kwankwancha nkwato ya num de ne nsuo no eka sa eto eto pa awiaso bo a ebuma atum se yes ade na bo enti roofing sheet ne nya wahwe ya edi ne beye wo ti wadaruma DBS ATTTT kala bia type bia size bia wode bema Lawson Herbal Center ade eye Lawson Herbal Mr Aba Lawson Law Care Mr Enafi Lawson the Lehman Capsules ningina eye nu papa Lawson for dia ba made mema de oba wonu asiesie o maye kama bema so e ma mema yo jan na so ntimu hie mu a enioma ko kama pa gana ha ba bia to ndro benya bia to ko na Lawson nu papa no kwa jibi Franco Trading Enterprise ye phones laptops ni computers papa pa fie me pa cho Franco Siemens control set 32 copy 100 inches a Franco TV smart TV no wadi aba Franco air condition wo washing machines ahodo CCTV camera ebuama monitor properties baby na mo wiase afana bia Franco akofa ba www.francotrading.com with them Time Herbal Center at the Time Herbal Mr. Aba a 3D air how fever tete opa wadum watro won to me ni di afi waposu yo ya enye asenkafo enye onkomra sisi ese ebu ani se ebu Pelosin Herbal eye edabi e Time Herbal Mr. Hey Pelosin de bne dawie Time Herbal Mr. Pebinanom ebebo ama nyoma akoye edi amaw kasongo we decide eye du papa edro we ye edro akuafo wo ganda nyina di atum wo die no afu aduru hene afi na afefe ba say ye garden say ufie na apeso odi ba na say ye fu ankasa ye kasongo we decide gana ha ba bi eto akuafo ho nyoma bia ubenya kasongo na watọ cancelled mixture enso aba mepacho edro we ni edro a me ankasa maso ahwedi ho adanse ye dia ma osan say dwuman wonko na sisi waposo waposo na twetwom udu okodru fia nom ukodru fia nom se dia kire osanom no no wankasa ube filipa etakwa kaaso okanshi ne nempotemo babia ya tunro ya petia gana dishie wobia e yusubi ni adiade a na mepa twa twetwuru sia no pani anwumla no pani anwumla bebo ama sia yefe ebe ya kono ye hwampa asumisem usubetimi aka bi kase bia ubetimi abom e president cavity fighter enu ana mebo hu dawro dia mo anwumre nkura fa mpanimfo fa nti abatan muntobi ngufie wukofie ya tobi kwase da baya ubanom eniwa bekwa kama ama Holy insecticide spray no the call. Elsewa baba dan wadana kunkro padi ya and one hian tuntum na bano ebia so dineno he wo se one koto holy for de ni bi na koto yanum de nua e siwa ubeti chobo ye chobo ye chobo ye unkro henum nan tuntum atam kwa na kwa kotono wakwa kotu atuna baba yo nes e holy de nua wadu wa sika ya no de davom itukana kwa jo de na nyumre da ne dana kunkunum yankwa sentiment temwen na enye amansang na chiame kwa bi mreku minia somwa sentiment mantamu de wakuru kire fasom na kase ne nwiamudie
Jim FM.
Hey, and then subium. Eh? Ana e mu ye din sa. Eh, mumma fi mummy fi di nsuma, mumma fi di nsuma me. Ana ani ma memfa adwenkyere ba akum ye no bi mfa ma hunti. E beto mu na ma menhwe saba. E mai, e mai, still mai. Wey afri nana akua mu abwaten. Ablekuma central Ablekuma central wose se de tie bia mampani dada be de akiri mamudu ba omia wono na so mudin dia manwiku na nimu ebe boa wono mu nti asi ahene etu ahene fo nti wono na just na apartment so si ohunu se mampani abe de akiri oye bibia de abo mampani nti oma ya sumu nyen eh sa oye adwuma pa na ohunu nti Kevin Bryan wose Samuel me hwam live Tema Committee 25, and on Sweden Free Buy. Steve Ford was say, inside Winneba, Juan, meeting Francis was say, yeah, was say, Mampenny, Nim said, the Tibiano, Obano, Biddy Mampenny, said the Tibiano, Obano, Biddy Mampenny, Daniel Chin Chin was a Ghana, a Bayer Sam for Fro, a Bayer Sam for Fro, on Sony Dia or the Bayer, no way if you be Benyamiho, or say, be I just said 20 years time, hey, what are you, Unyamu, 20 years time of Biddy Mampenny. Ebe no bi adwene ye ne se oba be di mampani abi de chirida tra hoye ni pa nyanya mi wate nti ya no hwe ni yi we efri akufu Emmanuel o se dabi yan kasasa salam abdul o se alan mudie chese gana ha obi ne wa anya adwene wa manyese mu na wo fi se wo de na ye wo yo Manasseh Newton Cooper o se jail them Mwiyamfa mw wumungum. Ono nsione diya wade baye no. Kome nsa pila tu. Wase Ghana. Diya kura na eko sui. Andi isi ba nsa mwa yebe tiyebi ya nyako. Na kono kwa kete krache di esi yi. Yenye na ye ntuwa benti yao. Nase nuru ho. Nse siye yi bosume dupena ye ntuwa benti yao mwi. He. Eni ya opposition anu. Ye 4 years u. Edem.
Unye bina oku. Sebia ubie apomdia traye sebia ewofie anaase wo ye ne kese ne nyina mu no edi kan ewo sa woji tumikata eno ye baako na ebi nso a sebia tumikata no wakwakwa jibi ena ewu ena untu ho na mo enye sebia ukoshemu kina eno nso no udifo aban achew eno nso danche nso nso a eniamma odi ye adwuma no so nya de begum se kukuro ewo sa wo to nsa ede free health facility regulatory agency foi na wo mba hwehwe mu sampa sa akadie we ya udidi ujuma no we nso no edimu pa anya sa ni nyina watomra na ochem se uhwe sa na mutu ya omune na mu na dia omuhwe wo mama ayarehwe e wo krom hadodo na enye kumase anko anu matrem dia ba na emum enkran so nso no ebekoso ho wodi ka chem se enkran kwempo de wo modi kan aye e fa edi kan face 1 no enche ne face 2 no ebesan akwa eno nso ochirem se e de kire adom e kaseye
The Emra na idea by any say so only license. Next year, what status are we Juma a offense? Emra Krona say so our license important now. Now, cause of the year Juma a offense. Emra Krona say so our license important now. Equipment are a woman who is a member inspector. Mawa, won't be news. A Juma na ya na exercise the whole country ni ya no. Yes, that's your greater Accra. Yeah, we phase 1 or Greater Accra. Yeah, basically go Greater Accra beam. Your phase 2 eh Ashanti region ya. Yeah, we are other regions. At a point, you better be no. You better want multiple teams across the country at the same time.
Areshimaima opajira ya training ke wanuna soko piemu ewa head facilities regulatory agency hachwenti ya friend hefra wano ena ya director of compliance and enforcement ugra jimaibadu ena oche mse uche enei wamujume dia wamudebe kronso ewa asante mantemi ya pipe asu piti dodua na aja eni nkata ana wenya hankwa nebesu enkansu kahun enti ya niyese bia ushe fie na aja wapepa niye bia guu tebu so na ude wanku wafoso ya asu piti no uni tumikata sabi utwaki na papa itwa ne nkase yeso chemse woboba sentiment tem hene fua be mienu ebetu sada moyi ene ye apomdin aso ye na se atraye be bia womugya ehwe makoma akwa duonu ena omutimi koye na mudie muntie abara hosam ne se aduonu mu no emu be se edu nwatwe de ewurade sa womuni nkrata o womuni hwe ena omuti kroba na omuye adwuma ene ye se oni insurance so de twa betwa da pa akra de enye binie wosan so twa chemse se emu adionu no mienu pe e na omonkata ase no no ase oma ye ho adwuma ma etimi kwa animu aye no kwampo eye nanso ne nyina emu no se omuguso etu sa na mu yaboa eyi sa enam boni ne nyina afrim sa de beye akira bi ganafo ekope apomde pa wo mu etima nya papa mu na etimi aboa oman no
Bakumase and as Ashanti region, a free Nabeka Sabrino, Yatimia call 20 facilities, a mood do not trade any FRA license and normal license. Sai do not train in Yatum, Mienu de Ecodruono, now more a license, no, and what you manoma do any more, a caca crab no monsac and you know, it wouldn't have been fair to close them down. But 18 no dear, Obua will see officer that, Obua and the license we are no, or Yan Adrians or Baba Abaye, Obiso on one, Ubetimia drawn out and tan tang, and the Sani Amano tea and a buyer, a bear and wedge. Obia. You use intelligence to get you. Obia making sure yourself bear the right thing. I'm a gun and Ibebia Benya Hotoswa say. How facility am you ray? Me quiet, you better me ye.
Areshima, Opagina, Yatin, Kennedy, Ade, Ura. Ajumai Badu ono ena ya Director of Compliance and Enforcement ewo ehefra ena ya teni kanu uche mse wamo ana mutwe mpanese ya papa mwapa mwumasu wanyele numude na emu mniye mundra omu utuwa na mwopa sadi ya beya mpempi nano gana fuwa mwobu adanyi ekwa ene ayasaba uduwa na kope ayarefeno wamo mkwa ensa mfayadie ensa mfie intina omu utu sana mwe nene ya netosu mye nono na mnese ajumai diye nina ebe wia wamo uche mse efam yenu ya etosu nedie wamo ni kupiemu ewo enka Antiwe, eni nsema nyumire, ya buwabu anu wa sante mantema mama nsenye na chiame. Kwa jobi mre kumisi hun kwenye, ede ebe sumo. Ubiri ya buwasa hoti minka, jolate, munso mwe wankre. Umuse mwe si mudi ya nenso, heyari ya dumbu siye.
Famisi wa wabena, kachile wamu nina wa kumase se, eni fiada, wakame ho fiada, meme nida kwa siada. Sanse, safu kurudu ya nuemu, na miami sister beneja poma, yeah, yebabe ye neji. Na evle no se, wase ubiri, so I'm run about wa kea du gas oven. Ehwana yeti ya uefri nyumri chiano mame mate wate na wei wasi wabiri kachile MPP fwasa kabronya miensa eni yebedie
bronya ne tre tre
wasi opposition umbedi nbronya no miensa na yensu ya di bronya no miensa wabem kura nsana 2028 ya tu wabafro ti eni opposition umbedi ya chepa na wasi Theophilus uye Uber driver utie ye Uber driver utie nyumri etiemu mao pa ti ya chiyao bebre aha ena kasi eni ya DC ye I can come for near me. Obri, ya boy. Phantom from me.
Nana.